Polisi mbitundu bye Kasanja likumigo gwo mukazi habbye ebuje ya naku satu okuva mu ddwaliro ya Kiganda Health Center funabula unalyo. Omukazi ono yefudde musawo mu ddwaliro lino nabba omwana Ruth Nalubowa ne owa Ruth Nalubowa ne Joakim Muhindo abatuuze be Katosi Cell Kiganda Town Council mu disitulikiti ye Kasanda. Lameka Kigozi ayogera polisi mbitundu hebya wamala ategezeza nti omwana ono abadde yafunamu obuzibu ng'ajjanjabirwa ku waadi eyabayi wabula oluvannyuma yajjiddwayo nasibwa mu waadi eyabawere abateereddemuko awo omukyalo ono we yakikoledde.
Eky'omwana wa Nalubowa Ruth yamusitudde n'atunuulira ebiwandiiko n'agamba maama we nti omwana embeera ngiraba ate eyagala kuddamu kwonooneka, naye kino kivudde ku kuba nti alina eddagala lyatannafuna bwe ntunuulidde ku biwandiiko bye, era n'asikayo omutwalo n'agumuwa n'amugamba dduka ogule eddagala lino olireete tuliwo omwana. Omukyala teyalonzezalonza naye yafulumiwa bweru misinde ekyawadde omukyala ono omubbi waazi okubanga afuluma ki afuluma wabweru n'omwana, era omukyalo ono yeemuludde n'omwana n'abulawo. Maama w'omwana yagenze okuva mu ddwaliro n'eddagala lyeyaleese ng'abuuza bajjanjabi banne awamu n'abalwadde abadde mu woodi nti omusawo alazeewa n'omwana, bonna bamugamba nti amukutte omwana n'afuluma naye.